Nalia na sali, moyoni sina amani. Unazofanya sio fresh. Ili hali nimebaki bila choma na sindano ya mapenzi. Oh no, sijitaki. Nabaki kuwa lonely every day and every night.
This song is dedicated to all those who truly love someone. Please, ukisikia ngoma popote ulipo, text your loved ones, mwambie wewe ndio love, come down wake. I'm out.
Love, nipe love, nikulinde nipate kupona kwenye dhiki. Pendo lako ungu dawa, please nitibu my baby. Penzi safari, nakupanda nakushuka, pia hatari kina kirefu kama bahari. Ili hali nimebaki bila choma na sindano ya mapenzi. Oh no, sijitaki. Nabaki kuwa lonely every day and every night.
Come next.